I'ma gonna holla at ya. Excuse me, can I get your number? Excuse me, can I get your number? I'ma gonna holla at ya. I'ma gonna holla at ya. Na nikivuta waya, ujue ni shajikoki. Na nikivuta waya, ujue ni shajikoki.
Batia hizo mbana bana.
Misina ma story, mob story ni moko tuti. Mana na zile mob story mitoko tu. Story mikoko tu, marafiki mapopo full. Them fool you wanajifanya wamelewa, na kumbe wana stress za kuolewa boo. Subiri maisha ya wapikie boo. Nipe namba mini come through. Makini so waru waru, nishazi changa changia mawazo tujenge hekalo. It's been a long time hustle. TZ, JZ, Russell. Wallahi, wako mimi na chotaka nilipak. Mazima mama mama K National Park. Papa K, mama K, I know you smart. Joni mebarikiwa wala soki smart. We play smarter. Rafikizo walisema nini, doesn't matter. Ulimboni menas, kaumboni sodakt. Ulingoni sikuwa chiviri, fimbomi na chap. Maringondo kabisa nazidisha nkikupata. Nilizangu ndefu wazina ukingoni. Katabasamu kama kidoti wa kingoni. Wapinzane wa hemi maji shingoni. So, excuse me, can I get your number? Excuse me, can I get your number? I'ma gonna holla at ya. I'ma gonna holla at ya. Ata walete kompe, ushindani siogopi. Mwusi ni kampuni, shori misiropoki. Na nikivuta waya, ujue ni shajikoki. Pesa ya starehe sikopi. Kwenye mzunguko mimi sitoki. Haitokuwa na shaka siongopi. Poteza mudela soiba ati ati. Usinipoteze katikati biti. Nipoteze kwenye moyo. Mangi mtamu nitakurusu kuwa mchoyo. Sikuja kula tunda, nimekuja kupanda mbegu ya matunda. Sisi tuwe mizigo maisha yawe punda. Kwa lugha ya nyumbani nkukunda. Leo nimegonga like, kesho nitapenda. Na si unajua kupenda kweli sio kupenda ga. Vile unakani costa kwenye hili movie. Na vile minister haswa gonna be a movie shore. I'ma gonna holla at ya. I'ma gonna holla at ya. Excuse me, can I get your number? Can I get your number? Excuse me, can I get your number? Can I get your number? I'ma gonna holla at ya. I'ma gonna holla at ya. Nikivuta waya, ujue ni shajikoki. Nani kivuta waya, ujue ni shajikoki.